business e pleasure e kumka nefaki pressure.
Yaxi beats on the
beat. Awuzanga zobuzitaka patatho kwakho. Zelo hlasele boy.
Hey. Senimkila majita ndwaboni yapeka back. Aya ndwaboni bayazama ukunileqa bantholi funa bayaza pha kumuziponi. Embokweni ndefana nesinoli bulala kwasa nazo nenhloni. Ezizweni nizofika for surely wongoleleyo nzamnceda ngahoni. Khona umona ndiyahlaba ndigoni ndiyasipana okokoka ndilali ndlijoni. Ikopolo ndilifumene jozi bendiphusha ngamandla ndibulala ishozi. Bakopola le ntwana yingozi bandithatha bandifaka yaqala yasuka. Liminsimi yaqala yachuma nasendlini baqala banquma. Phethibheki igolide ndayigrumba andidlali soloko ndiyagumba. Makwedini nayisusa ndayisusa ngandoyisa kwedini uyaqhula. Nahlekisa nifana nosikhumba kale kudala igama lakhula. Generator letyani yaduma sezoshubu uzobona nzobhuma. Bendisokola ndisihla ndinyuka bathi ndiyekele way andavuma. Mna ndandiyazi yonkindi iyadlula. Mna ndaguqa ngetolo ndanqula. Mna ndatyala ndagqiba ndavuna. Isahamba le nqwelo ndayiqhuba azovela aseza amathuba. Melilali ndiqhawe ndathunywa.
Kwedini hit wayincancebeleni wajika intlungu yangumhluzi. Wayiflash load shedding kumkani kwedini uyinkwenkwezi. Uyalaza utshintsho eh? Rapper yo game kwelubizo.
Ila uthini thetha ndikuva. Zonke imini ndihlale ndiphusha noba kunini nditsho nangokuhlwa. Nqabile ndlini koko bendigumba. Basha kwacima nengxaki ndiyaqhuba. Kho ndinondimisa ngaphandle kokufa. Kho mntu nondwisa ngaphandle kokuba. Ndiye ndabhayiza ndavumela ukuwa. Bahamatita ngayisusa ndiyayisusa. Aya ndoyika ungacinga uzondithusa. Mna ndiyikhingi ungahamba uyobuza. Mna sendwinile noba ndingaluza. Sukela lini ndanyuka ndanyuka. Thathi isi mna ndayinyusa ndayinyusa. Jonge ze MC bra zifana negusha. Ziyalandelana ziyathanda nonqumla. Kemna ndisayifuni noyibona into elula. Ngobe zelula ehamba kwalula. Ndifuna ulandela indlela ndiyayenza. Funa amaphephi Mandela Mandela. Kudwa senkevi yavutha ngempela. Ndiyapheka ekhitshini ndidumza amaphela. Ziwa ngencasa ndikhila ngumphela. Bakhe wanqala ndihlasela bhek. Ola bafana ola magenga. Sizogagana abantanga nisibheki. Sizodibana uyayiva loway. Sizonqubana ubuzwame endleleni. Bano yinyani izochaza lixesha. Bano yifake izochaza lixesha. Dala ndithule ndibukele bendiqhele. Funa bayazi namhlanje ndibunqeni.
Ixesha lifikile boy. Inyani velile. Kungona iqalayo ifilimu mntanam. Bazazothusa bathi where have you been all my life.
Yaxi beats on the beat.
Noba kanjani nizoyenza le way. Ola kancane ubucinga nizoyeka. Yeva mancane akho ingxaki sondela. Bawunengxaki sondela izophela. Sumbumbozela thetha ubuya thetha. Sutatazela iza bawuyeza. Xa mna ndingekho bayapepereza. Xa bendibona bayagwegweleza. Nalicebo velani nindiyeke. Nindiyeke le nto ndizenzele. Ngoba soze nina nindimele. Xa ndinibona ndivuka amanwele. Xa ndikhona ziyakhala izihlwele. Embokweni anayo ibhekele. Ndiyabanquma kudala bendidelele. Ndibona ithuba ndavele ndahlasela.